Kondo full hali nimeshaweka kituo nimenunua kufuri na mlango nishafunga na kukabidhi funguo nenda iweke pasuri na misumari gonga zungusha pia uzio oh, oh. Staki wa vichochoroni zipusha funga kwako we iweje kweke akasahau mapenzi haya na kabila wala kwao yoyote anatunukiwa unaimwona kwako taila yo uyo uyo mwenzako moyo anautua yamini baby staki wa vichochoroni zipusha funga kwako we iweje nkwekero rehani na tete na sinkulete
chagua oh,